olo e mafuta male SBS Samoan.
E te si la fia le wing o le faa upunga I le ngana Peretania o le money laundering. Masalo e whaingo fia o na malama lama I ai. Pe a manatua le wing o le upu laundry I le ngana Peretania o le tanga mea. E tu ula valava ele elea I le masini ta mea o na faa mama I lea. O le money laundering, o le faa mama I no tupe ele elea. Tupe na maua mai whainga soli tū nā whono e pe o le whata wina waila au whasaina, pe o le whaavea I o tangata ma waila au whasaina I au wala soli tū nā whono, le people smuggling. E tu sai ma se whamatalanga a le loia sili o le malo tele I au se tali e nei Mark Dreyfus, o se tasi le nei o whawhita au li tele I le malo, o le tauma whainga e tā o fia, Whainga o le tā whaamama ino tupe ele lea po o le money laundering I Ausetalia nei.
It's a disturbing but inescapable fact that Australia is at serious risk of exploitation by criminals seeking to launder illicit funds.
O nisi o tupe ele lea nei, o lo o ui mai I whaala potopotonga terrorisi.
Australia is falling short of meeting the standards required to combat criminal abuse of our financial system and is at increased risk of becoming a haven for money laundering. It's now almost a decade since Australia was found to have significant deficiencies in our ability to combat money laundering and counter-terrorism financing.
Le loie silio le malo tele, Mark Dreyfus. O le whaamatala ina o le money laundering, le tā whaamama ino tupe ele elea, e Jamie Ferrell. O ia o le pule o le Financial Crime Studies I le Universite o Charles Stewart, na ia tā ua o awala e na nāi, le maua ina o tupe e tangata po ni whaala po tupotonga na lātou maua ina nei tupe I awala solitu la whono.
Money laundering is essentially the process of taking illicit funds that have been generated through crimes and then putting it through sometimes a complex, sometimes relatively easy process to kind of hide where that money came from.
Jamie Ferrell, o polo fiti mai soli ngā tū la whono, e pe o le whātawina o waila au whaasāina, e matua whingatā o na whaonga. E lea I seisi e fesili, pe a whaia sau whaata o le vāi aso matatongi I se tino I tupe po o se cash. Ai a maua se ato pa ui lo fale, o lo o iai se miliona tāla. E whainga tā o na whaamatala pe na whaapefea o na maua se miliona tāla mai lo tutongi, ai mai se pe a whaapea e te le whainga aruenga, ma o lo o tala ina sau benefiti. Na whaali e Dr. Ferrell, o nisi e vave o na whaao ngā tupe ele lea I awala e whaamama ai, e pei o le whaatau wina o se fale, le te wina I accounts I whale tupe ese ese.
It could be through any number of mechanisms, through setting up a number of different bank accounts. It could go through trust accounts, shell companies, could be used to purchase real estate, luxury goods, anything that you can start using that money to, again, just obfuscate where it came from.
E whai tau piliona tā lā tupe ele elea e tawhi I tutonua au se tālia I tausanga taitasi. Olo o iei le tiu te whale tupe, ma kasino, e lipa ti ai whainga e fōringa mai, olo o whao ngā I nā I ni tupe ele elea. Ai mō nisi o pisi nisi, e le o wha amalo si ai se tiu te e lipa ti a whainga e fōringa mai, olo o wha amamā I nā I tupe ele elea. Na saunua le lau I esili. O le tausanga na te anei, na whāo aie leo leo a le Australian Federal Police, le AFP, le ovai le tolu se lauli ma se fulma le lua miliona tāla, mai aseta a whaala potopotonga soli tū la whono. O le ovai le afa, po o le ono se fulma le lima pasene, o tupe nei, na tā whaamama aina e awala I le whaatawina o fale ma whanua.
Just last year, the AFP-led Criminal Assets Confiscation Task Force restrained criminal assets worth over $352 million, a staggering $214 million more than the previous year. Real estate accounted for 65% of those assets.
Le loye sili le malo tele Mark Dreyfus. Olo o sila sila le malo tele I le leo leo ino pisinisi e pe o real estate agents, pisinisi fa aloia, pisinisi su atusi, ma le tele o nisi o pisinisi. I tau mo fainga e ta o fia, le ta fa mamaina o tupe ele eleai au se talia nei. Na fa alia Dr. Farrell o le Université o Charles Stewart, e fa amalo si ai I lātou nei. E wha ailoa mai po whea nā fua mai ai, po whea na maua mai ai, pēna wha pē whea na maua nei tupetele.
They'll be required to do things like reporting suspicious transactions and completing customer due diligence procedures, so asking those questions and ascertaining where their money actually came from and if it makes sense. So it'll start to disperse some of those questions around this doesn't seem right, I need to ask some more questions around it.
E le ngata I le malo tele, ae olo ono unau fo I le whaalapatapotonga whaavao malo le Financial Action Task Force, e tāo fia whainga soli tūlafono e tā whaamamai nai tupei au se talia nei. Na tuua ia e le loo iasili le whainga malo ona te nei, I le le whaamalo si au tūlafono mai ia inga, e tāo fia I le money laundering I au se talia.
Former government allowed Australia to become vulnerable, a playground for organised crime. As a result of its failure to act, the former government has now put Australia at risk of being grey-listed by the Financial Action Task Force for failing to meet minimum global standards.
Mark Dreyfus, ole lisi lanu le grey list, ole tuwina lea e le Financial Action Task Force, o se atunuu I lalo o vaavainga o na o le le maalosi ma malu pui puia, ana tu la fono maia inga I le tā o fia o le tā whaama maaina o tupe ele elea po le money laundering. Dr. Farrell.
It increases your obligations over the next couple of years because the task force will start enhanced monitoring program, we'll call it. So we'll be required to actually meet some milestones and check in on progress. But what it also does is it sends a message to the international community that we're not taking this seriously, and it hurts foreign investments in that sense. And then it also really highlights that we have a number of vulnerabilities that is a wide open door to criminals who want to exploit that even further.
Dr. Jamie Farrell, le fatonu o le Financial Crime Studies, I le Université o Charles Stewart. Ole reporting of Amapo Poina and Rania Yallop, Mole SBS News.
Like, share, mafaali so finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.